je abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda
mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro za radio ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda murumva Eric bagira ubusa ikiganiro cyanone twagihariye ingingo y'ibiza bimaze amezi agera muri 5 biyogoje u Rwanda ndetse na karere k'ibiyaga bigari muri rusange Twagumye ku Rwanda kubera imvura idasanzwe imaze iminsi igwa imaze kwangiza ibitari bike abanyarwanda basaga 200 bishwe nibiza abandi barenga 250 nabo bakomerekejwe nibiza inzu zisaga 11,000 zarangiritse naho abasaga 1,000 nabo bakurwa mu byabo hari n'imyaka mu mirima kuri hegitari zisaga 8 zangiritse imihanda ku rwego rw'igihugu nayo ibarirwa muri 30 yarangiritse ubutegetsi burasanasana Hari kandi imihanda isaga 40 ku rwego rw'uturere nayo yangiritse igasanasanwa. Aho leta y'u Rwanda ihagaze nuko nta munyarwanda wagombye guhitanwa n'ibiza kubera gutura habi. Muri iki kiganiro twibanze kuruta ku karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda kapfushije abasaga 18 mu ijoro ryo ku itariki 6 z'ukwa 5 rishyira ku itariki 7. Muri ako karere k'imisozi miremire turareba uko umuhango wo gushyingura bishwe n'ibiza wagenze. Tunarebe muri rusange uko abasizwe iheruheru n'ibiza bamerewe turabajyana kandi aho butaka bwatangiye kurigita mu murenge wa Murundi kugeza ubwo twateguraga iki kiganiro twari tutarabona inzobere mu by'ubumenyi bw'isi ngo badusobanurire imvano yuko kurigita cyangwa kwiyasa ku butaka murumva icyo leta itangaza muri rusange kuri ingingo y'ibiza cyane iyo bigeze aho byayogoje ikaze muri dusangira ijambo
bititaweho bonifilite mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura buhoro nta byera Jacqueline wo mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura buhoro nta cyukuze Marceline wo mu kagari ka Rubazo mudugudu wa Bucyura buhoro bandora
Aminada warasoma amazina yabishwe nibiza ikarongirwa nkuba ni mu bihe bitoroshye by'agahinda n'umuhango witabiriwe n'ubutegetsi muri guverinoma n'inzego z'ibanze abashinzwe umutekano ndetse nabihaye imana
tugiye guhamba imibiri y'abavandimwe bacu yagenewe gupfa dusabe imana izabazure bafite imbaraga ibashyire mu mubare w'abatowe
nyuma y'uwo muhango dusangira ijambo yegereye ababuza babo kubera ibiza ikarongi
ukuntu byangendekeye impamvu nakiza agahenda n'abanjye naboriye mu bisa byabaye mu ijoro ry'ejo yatangiye imvura yaguye saa yine z'ijoro iragwa tugiye kumva tukumva ibintu bikunduka ubwo imihango ziruzura imisozi iramanuka ubwo ngiye kumva numva abantu bari gutaka ubwo ngiye kwa mukuru wanjye sanga bamaze gupfa ubwo nta hantu turi kuba twese mwo mudugudu hafi aho hose ngo nibiza bikomeye cyane hari ahantu haruguru hari imisozi none ahubwo byakundutse biturutse Karongi bimanuka bidusanga hepfo mwitaba ahantu twari dutuye kuri ura munara twe dutuye hepfo yawo hamwe mu misozi hepfo niba mwahageze hameze nabi cyane byamanutse biza bikukumura nta kintu cyahasigaye imyaka twari dufite wapi umbega ni ikibazo cy'imirire cy'imiturire ni ibibazo bikomeye ntabwo twari tuzi ko umusozi mbega uzaturika umusozi kuva kera basogokuru bavugaga ko ari ukomeye byabaye ibyo bintu byabagaho mama bari kuvuga ko ngo wamenetsemo kabiri ubu ngubu turi kumva akantu gakomye ukavuga ko imvura igwe twahahamutse kuko uwo musozi ngo waramenetsemo kabiri kandi kuko biragaragara
wowe ufite imyaka ingahe
navutse 86
nyuma y'ibi biza rero urabona ubundi buzima burerekeza wowe
yewe ndabona ubuzima nta kigena kuko nari ntunzwe n'ubuhinzi ahantu hara kukumutse ubwo haje ibibuye nta buzima ndabona buzaba bubi kuko nta hantu tuzahinga mbega birakomeye cyane biracyakomeje n'iyo yahita ahantu kugira ngo ube uzahingwa tuzongere kwahinga ntabwo byoroshye
icyo gikoko ndi kuvuga cyashenye iwanjye ni umusozi waturitse ruriho ishyamba ry'intusu ku ntangiriro z'ishyamba ry'iryo shyamba hari ibiti by'ikawa hari umurima w'ikawa munini ariko ibyo byose byacitse ari ibiti byamanutse n'izo kazamanutse byose biraza bihitana inzu itwara inzu n'ibyarimo byose ubu ngubu ncumbikiwe n'umuturanyi wari ufite inzu ebyiri yemera kujya muri imwe antiza indi yari afite ya kabiri antsigira iyo ngiyo najya mu yindi umunsi w'ejo wo no kurya sinari mbishoboye cyakora nimugoroba ubwo nari mvuye aha ngaha batubwiye ko gahunda yo gushyingura ari uyu munsi nagezeyo nsanga yiteguye yatetse nsanga umwana wanjye yamugaburiye n'umugore nta kibazo nubwo umugore nawe atarabishoboye kuko kubura umuvandimwe we ariko nasanze yatetse yagerageza kudufasha ibishoboka ndetse no mwiyo nzu yemera ko turaranamo yanga kudusiga turararana uyu munsi nibwo atubwiye ati none ngiye kugabanya mu bintu byanjye mu nzu kugira ngo namwe mugiraho mushyira utwo muzajya mubona dukeya kubwo amahirwe n'igihe muzategura mu nzu yenda mukajya mugera dukeya mubonamo mukajya mubona aho mudushyira nanjye ibyo nkeneye no kugenza kubateza kavuye buri munsi ngo mbijyane ariko kandi nishingiye ko ndakubonera nk'ibyagutunga iki cy'umweru hakaba haboneka ubundi buryo bwo kubaho
ku bwawe se koko warutuye mu manegeka
nkurikije ntabwo ari mu manegeka kuko si njyenyine wari uhatuye sinanahatuye bwa mbere nahatuye hari hasanzwe hatuye n'abandi benshi kuva kera njya numva bambwira ko basogokuruza ariho bari batuye bahasigira basogokuru niho basigira ba data nanjye mpasigara gutyo
nyuma y'ibi rero uravuga ko imyaka yagiye ejo hazaza murahabona mute
ejo hazaza ni gufashwa n'imana ukagikorera mu baturanyi nk'uko nguko nk'uwo wemeye kunyishingira iki cyumweru kikarangira mfite icyizere ko n'ubundi buzima buzakomeza
wagushyira imbere y'umutegetsi wumva wageza icyo kibazo wamusaba iki cyihuta
ikintu cya mbere cyihuta namusaba icumbi kuko ibyo kurya byo kubirya n'ubundi ntafite aho ndi kuba nta kintu byamarira ikintu namusaba cya mbere cyihuse n'icumbi
hanyuma leta iravuga iti abaturage bave mu manegeka bajye ku midugudu ku ruhande rwawe birebye uburyo abaturage muturanye hari ububasha bwo kugira ngo babashe kuba buri umwe yakwiyimura akajya ku mudugudu
ntabwo byoroshye kuko iyo biza kuba ari ibyashoboka aho batubwiraga ati nta musore wemerewe gutura ahangaha nta wemerewe kubaka ahangaha indi nzu nshyashya uretse abasanzwe bahatuye nanjye ubwanjye aho ngaho narindi naho nari naraguze nahaguze ndi umusore ni umuntu wabagamo maze kugira ubushobozi arimuka yigira mu mujyi wa Kibuye abari wajya gutura harahansigira nkajya mwishyura gake gake mu bushobozi nari mfite nkajya nyamagahoro gahoro ngo rero iyo nza kuba mfite ubushobozi buhagije nanjye ntabwo nari gutura aho ngaho nari kuyigira ahandi hantu nshoboye ariko kugeza ubu ngubu iyo ntekereje kuba nakwifatishiriza ubuzima bw'indi nzu ahantu birangoye nubwo babirebaho bari bakavuga ngo mfite ubushobozi kuko ndi umwarimu nigisha mu mashuri abanza ku mafaranga 140,000 mpembwa kandi noneho ndimo na credit nafashe avance siri salaire urwo ngo udufaranga dukeya nsigarana ni utwo kuntunga ni natwo n'uyu munsi navuye mu rugo mbwiye umudamu ni genda ujye ku mucuruzi mugura umucuruzi twasanzwe dukorana agenda umubwira guha umuceri wo kurya ntabwo nanone twategereza ibyo hanze ngo tuzajya dusaba agenda umubwira wo guha umuceri wo kurya ni agasalari k'uko kwezi ni kaza tuzamwishyura ubwo rero ayo ngayo rwose makeya abasigaye numva ari ayamfasha mu kubaho mu kurya ariko icumbi ryo ntabwo naryigondera
ahirwa nkuba kandi hari abavanywe mu byabo kubera ibiza ariko bakiri bazima
mpagaze mu kirere nk'inyoni nawe
tubwire ngo bimeze bite
ngiye na icumbi ntabwo ndaribona ubwo nyine twagiye kubona tubona imvura iraguye imvura iguye ubwo babura twica ati ntabwo twongera kurara mu nzu kubera ko twabonaga ko biri kujya bikunduka ubwo imvura itangiye kugwa duhita tuva mu nzu tuviye mu nzu ikintu kiraza gikubita inzu uruhande rumwe rwo haruguru cyica ku ruhande nticyahise ntiyago cyayihiritse yose cyaciye ku ruhande dusigaramo aho ngaho ibikukubira tugota impande n'impande tubona nta hantu turi buhungire nta naho turi bwomokere duhitamo guhama hamwe turahagarara taba tubonye tugiye gupfira aha ngaha nta kundi byagenda kuko nta buhungiro twari kubona hano byarakubitaga na hano bigakubita impande zose duhomamo hagati
abandi numvise bavuga ko babacumbikishirije mu nsengero mu mashuri we bimeze bite
ngiye nta cumbi ndabona ubwo nimugoroba hari ahantu nari na baratubwira ati nimukuremo utuntu mugende kuva mwebwe mwagize amahirwe ku butuntu tutaguyemo ubwo tudukuramo aho ntubikije nibwo nimugoroba mpageze nsangana abo ngo barahambiye baragiye ubwo rero nce kuzamo akamatora n'akenda kamwe niruka ndagenda naraye ku musozi
hari ku musozi ko bitumvikana
naraye ahantu ku isanteri rwose pe n'abana umva ahantu turi rwose haruzuye
huzuye iki huzuye abantu
huzuye abantu nta hantu ubundi wabona
yuvuze ngo waraye ku musozi abandi imisozi iri kubatwara wowe kucyurara ku musozi
nyine naraye aho ngaho kubera ko nabonaga ko ariho abandi bakambitse ari ahantu nyine bakambitse ariho nanjye ndara aho ngaho
mu yandi magambo mumeze nk'impunzi
Ewe turi impunzi.
Mukarya mutaho ngaho?
Si turarya. Cyabikoze nimugoroba hari umudamu ambwiye ati ndabona upfuye ngo ngo wagashururu. Niko narariye. Kuva icyo gihejemo ni nta muntu wari wakoze ikintu. Ese ko tutari twabona icumi ngo tubone aho duteka.
Ibyo guteka se byo birahari?
Guteka nabyo ntabyo, ariko rero abasigaye bana dufungura, ariko ntabwo twabona ahantu tubitekera, ntabwo turabona icumi.
Hari abagiye batubwira uko imyaka yabo yagiye. Wowe bimeze bite?
Imyaka yo ni ibisanzwe, imyaka yagiye. Hari ahantu mfite umujaga ari ibishyimbo neza kama 200 waragiye. Hari n'ahandi naho ku rugo naho haragiye. Hari n'ahandi nezaga ibiro 200 by'ibirayi haragiye. Ubundi ubwo duhagaze gutya, imirimo yose yaragiye, nta no kuvuga ngo wenda nitubana n'amacumbi tuzahinga, ibyo guhinga byo ntabyo.
Barabakangurira kuva mu manegeka. Ku bwawe wabona utuye mu manegeka?
Ntago hari cyane, ahubwo nuko umuhanda wari warahanyuze udushyira ku manegeka n'ubundi.
None aho muri kuraraho mufite icyizere cye ko cyane uvuga ko ari ku musozi?
Umva dufite icyizere nubwo ari munsi y'uramusozi wa Karongi n'ubundi, ariko ni ahantu henda kuba haba harengeye. Dufite icyizere ko uko biri kose nta kintu dushobora kuba.
Baravuze bati muve mu manegeka. Hari amikoro yo kuvuga ngo umuntu abashe kuba yava mu manegeka ajya ku mudugudu ku ruhande rwawe?
Amikoro yo ntayo, keretse ubwo wenda n'ubundi Leta y'ubumwe idufashije, idukora ubutabazi ikadufasha. Nta mikoro yo ntayo dufite.
Urasaba iki mu yandi magambo?
Ndi gusaba ko banshakira ahantu ndabaka niba bamfasha, n'utwo natungisha abana simbizi ko ku bushobozi bwabo Imana yabafashije.
Dusangire ijambo. Yanaganiriye n'umwe mu bajyanama b'ubuzima mu karere ka Karongi. Yatangiye avuga ku bibazo bigaragara ku basizwe iheruheru n'ibiza.
Abasenyewe ikibazo bafite ubu hari ababonye aho kuba, babonye ababacumbikira. Hari n'abakiri muri zanzu zaguye igihande kimwe batari babona ubufasha. Hari n'abagendewe n'imirima, wenda babonye umubacumbikira, ibyo kurya byose bikaba byagiye, akababereho kandi afite n'abana batoya bari munsi y'imyaka 5 bari ku mezi 6 nta gikoma. Hari n'uza akagufunguza nkanjye mu gitondo. Nari nashesheje ngabanyaho n'igikoma nari natekeye abana nkisangiza abana bose. Ubwo hari umuturage duturanye umuvandimwe ari wemeye kuza kumutiza kumba kamwe afite hano hepfo ku gasantere. Nuko babayeho. Hari n'abatari babona aho kuba, bari ku gasozi gutyo gusa nyine kubera babaye benshi cyane. Naho ikitwa amasambu cyo rwose byabaye ibibazo, imyaka ntawe uzongera gusarura. Aho twe twahinze ibirayi, ibishyimbo, imisozi yamanutse yarangiye.
Ni ukuvuga ngo n'iy'ibiza byarangira harakurikiraho inzara.
Abenshi bariyicirwa n'inzara pe. Icyo cyo cy'inzara nicyo kintu kigiye kubica n'abasigaye, kuko ntacyo kurya. Niba umuntu yari afite isambu, hari n'ibyayi, wari ufite icyayi cyose kikaranduka kigashiraho, aricyo cyari kimutunze. Noneho ibishyimbo byamanutse n'ibirayi, imisozi yabimanukiye irabitaba. Nicyo kibazo dufite. Naho twakuraga ibijumba byagiye bimanuka bikagenda. Hari n'abatagiraga ubushobozi, wenda nk'abo batanu abonye naho kuba, naho mu cyiciri cya mbere akaba nta n'ubundi bushobozi anafite rwose. Leta igira uko ibagenzi barwane ntibabonere icumbi.
Warumbwiye ngo bari kurara hanze gute?
Kurara hanze ni abatabonye aho bajya, bari kurara muri cya kizu cyasadutsemo igihande kimwe cyaguweho n'igikukunda, naho kakumba kasiga akaba ari kwararamo barayemo. None
murumva ubutegetsi bwabafasha iki?
Ubutegetsi byo badufasha bwareba nk'abo bantu basenyewe bakabashakira aho kuba. Hari n'uwo yagiye isambuye nyine igenda akabura naho yakura ikibanza, akaba ari Leta izamufasha ikamubonera icyo kibanza. Noneho wenda natwe abaturage twajya tugira ubushobozi, wenda waba wabonye agatebo k'ibijumba mukagabanyamo kabiri mukamurengera, naho Leta iyo imuboneye n'icyo kurya rwose yabimukoreye.
Nkawe uri gucumbikira abantu bangahe?
Nkanjye se nacumbikiye umuryango w'abantu batatu.
Ubushobozi bwawe bwo bumeze gute?
Nge nta bushobozi mfite, nanjye nari narasenyewe n'ibiza mu mwaka washize, nimukira ahantu nimfite akabanza, nanjye nta bushobozi, nubakamo akazu gatoya. Ubwo ni ukuvuga ngo ni data bukwe nyine ubwo n'umugore ugakumba ndyamama, kandi nako bari kuryamamo turi kurarana ahantu hamwe. Nk'abari mu manegeka nabakangurira ko bava mu manegeka n'abatarahuye n'ibi byiza bakajya mu misozi irengeye, nibura aho haboneka umutekano gahora.
Tuganira mbere wambwiraga ngo abasore bari batangiye kubaka inzu.
Abasore bari batangiye kubaka nk'undi muntu duturanye waguweho nawe n'ibyo biza, yatijijwe n'umuntu umusore wari umaze gusakara ibyumba bibiri. Ikintu nibandaho na n'ubu Leta namwe abanyamakuru mutuvuganire, baze bagere ahantu barebe ibibazo dufite twahuye nabyo, noneho cya mbere badufashiriza abo bantu bahuye n'ibiza rwose badafite kirengera.
Uri umujyanama w'ubuzima?
Ngende umujyanama w'ubuzima.
Ku rwego rw'isuku noneho nk'umujyanama w'ubuzima bimeze bite muri ibi bihe by'ibiza?
Oya, nta suku biriho. Imisarane yaraguye kubera imvura nyinshi.
Hakaba hari impungenge rero ko mushobora guterwa n'indwara z'ibyorezo.
Zahura n'indwara z'ibyorezo kubera ko n'ibinogo urumva na malaria tuzahura nayo cyane kubera bira bisozi byaje bireduka bikasigaza ibinogo hagiye kuzama imibu yarike nabo bari bafite ibintu byabo byose bikagenda urabona niba byagiye ntanzitira mu buyasigaranye nta nicyo kwifubika yasigaranye n'abana bagiye guhura n'indwara cyane rwose leta yagira uko idufasha abo bana nabo ikabarengera
igihugu gihora giharanira kujya mbere kigarura imihanda kikubaka amagoro ikirunga kikaruka maze byose bikibi hari kitwa ingorane hakari kitwa impanuka kuko kw'ibihe bihora bihuza abatuye isi
muracyateze amatwi dusangire ijambo turarebera hamwe ingaruka z'ibiza bishingiye ku mvura idasanzwe u Rwanda ruvuga ko iheruka kugwa mu myaka 30 ishize turacyari Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda Gane Duwari Ngire nte ministre w'intebe mu muhango wo gufata mu mugongo abasizwe iheruheru n'ibizi Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ubutumwa yabahaye bureba igihugu cyose
by'umwihariko ko mu murengera rw'ankuba murabizi ko ubuzima bw'abantu barenga 20 muri iyi minsi bwahitanywe n'ibi biza inkangu zagiye zigwira amazu abaguye mu migezi ibyo byose ni ibintu bibabaje ariko tukaba tuje kubabwira ngo leta irakomeza bafashe ibabe hafi mu ngamba zigiye zihuse ndetse mu ngamba z'igihe kirekire mu ngamba z'igihe kihuse turagira ngo tunabwire ko dukeneye namwe ubufasha bwanyu leta irakomeza ibafashe ariko dukeneye ko namwe mudufasha kugira ngo ikigo cyo gutabara abantu kihute ubutabazi tuvuga ngaha nubwo kugira ngo abatuye ahandi hantu hashobora gutenguka igihe icyo ari cyo cyose twabonye ku misozi yagiye imanuka tugerageze kubimura tubacumbikira ahantu hari umutekano imvura idashobora kubangiriza ubuzima hari ahantu hagiye hari impinga nziza akarere karimo guhitamo n'umurenge bafatanyije bakaba bazagenda bazamura abantu babwira ati mwimuke mujyaho mudashobora gutwarwa ntabwo dushaka ko umunyarwanda aryama mu nzu atazi kubura cyo nzu igihari cyangwa se ndetse ibikuta byo nzu bitamugwiriye ubwo ro gahunda dufite yo kugenda tubakura aho twakwita mu manegeka tubigiza haruguru ahari umutekano imvura itapfa kuduhitana muzabidufashemo kandi muzabyitabire tukaba tugira ngo mu gihe bazakora ibaro ryo kwerekana abashobora kwimurwa muzabidufashe kandi nabo tuzabwira ngo mwimuke mu buzima bwanyu tuzabaturinda n'ubuzima bw'abana b'u Rwanda muzabyumve kandi mufashe icyo uko kwihuta tuzageza kubona uwo mucumbika mu gihe kihuse ntawe tuzimana aho tumushyira hanze azacumbikirwa ariko no mu gihe kirekire tubatuze ahantu hatari kuri amasambu yanyu nk'uko bisanzwe muri gahunda dutuzana mu rwego rw'umudugudu ariko ubwo noneho tuzabishyiramo umuhati urushijeho kugira ngo ku bufatanye bwacu namwe kugira ngo icyo kihute n'imvura itakomeza kuzitwara ubuzima bw'abantu ngira ngo icyo kirumvikana ikindi nababwira nuko leta y'u Rwanda ishimira aba banyarwanda bakomeje kugaragaza ubutwari ikiza cyaza cyahitana abantu abasigaye mukabacumbikira cyangwa se n'ukitahitanye kukibahitanira umutungo n'inzu mukabashyira mu mazu yanyu mukabacumbikira abo nabo turabizi ko iyo ucumbikiye umuntu umuryango hari iby'ubukene by'inyongera kugira ngo n'uwo muryango ushobore kuwutunga nababwire ko leta y'u Rwanda irakora iryo barura ku buryo bwihuse igashobora gufasha imiryango icumbikiye abandi icyo ni ko uwo mutima mwiza wo gucumbikirana mukomeze he kugira umunyarwanda urara hanze kubera ko inzu ye yatwawe muzi ko uyu munsi ari ababuze ababo nyine babuze ntabwo bigarukaho ariko nanone n'abandi bari mu ngorane turagerageza kubonera uburingiti bwo kuraramo mu gihe gitekerezwa n'ibindi byose byakomeza kubafasha nk'uko nababwiye ko ubutumwa bw'umukuru w'igihugu nuko nta munyarwanda wakaba yarara hanze cyangwa se ngo tumutererane tuzabafasha uko dushoboye kose nk'igihugu
ikiganiro dusangira ijambo tugikomereje Karongi mu murenge wa Murundi aha hari imisozi ibiri iteganye mu midugudu itandukanye ariko ibibaya byayo byatangiye kwika tuhagera twasanze hari abavuye mu byabo reka dutambagizwe n'umukuru w'umudugudu wa Karambo akagari ka Kabaya
bundi imvura yaraguye iragwa imaze kugwa tugiye kubona twabonye twagiye kubona ubutaka hari umusozi uritse maze kwika inzu dore ngizira hepfo ziba ziramenaguritse none rero icyo ipfungiye twagize nuko kwika byaciyemo habirika bihinguka mu wundi musozi uri hirya hari indi miryango 12 hano yanawe yemuwe muri no mudugudu witwa gakomeye himusi miryango 4 uwo hirya kwa Karambo himuka imiryango 12 ubu yose icumbikiwe n'abaturage tugira impungengere z'uko rero dutekereza yuko kuko muri 62 tubaje abantu bakuru batubwira ko byigize kubaho amazu nayo akongera karengerwa umva rero tugiye impuye zitewe ndahari byakongera gutyo ubona ko byasanze gutyo adaho byakase nk'aho yabihinguka iyo bigeze abicamo munsi biri mu mudugudu uri higingi nanone
ubu aha hantu nta muntu wemerewe kuhagenda
hawe nawe ba nyiri amazu ntiyemerewe kugarukamo ngo wongere bajye bagira ikintu bakoreramo ariko rero n'uburyo babayeho nabwo nabwo ntago bworoshye kuko batunzwe nabo bantu bacumbikiye nta bufasha bundi twabona yenda bwabageraho
none ko tuhahagaze n'ikizere kidufite twebwe ko tudashobora kugenda
ubu ngubu ubu habaye imicyo nta mvura yasubiyemo ntacyo cyahaba ariko dufite imyeye ko imvura yongeye ikinjamo muri misate mureba ibyabaye taratura kabiri amazi ari gitabya kongera bikaba
twakomeza imbere gato
ahandi kuri byagiye bigenda hano
uyu
musozi wareshyaga n'undi hano gute tikuno tubona umusozi uritse rero haraho bizamuka hariya buriya hejuru hariya nabo haramenetse ku buryo ubona ko rutari ushaka kugira ngo ruze rworose hano hita mu kabane uyu mudugudu turimo witwa Gakomeye himutse aba imiryango ine igizwe n'abantu barenga 20 n'abandi noneho uyu nguyu bihingukamo hirya kuko bicamo munsi hano bigaruka mu ndi mudugudu no hirya himutse imiryango 12 igizwe n'abantu nka 60 bose bacumbitse gutyo ahamenetse amazu mwo mudugudu amazu ane ubona ko bituruka hariya gaho cyakase niya kirika kizamuka hariya bifata kuri bitare byo haruguru urere icyo twakoze niki twatanze amakuru hakirika itwanga ko hari umuntu wapfa noneho abayobozi bo ku murenge no baraza nyine bafata ikemezo cy'uko batagiye bakwiye kuva muri amazu nyine batagira umuntu waho wapfiramo ikibazo tubona ko cyakinakomeye iyaza ko ari nk'inkangu nk'iyi nta kizo twagira ariko tubona ubutaka bujyamo hasi tukumva ko n'amazu yari gitakajyamo hasi tukibaza ngo ese hasi ahangaho haba hari mwiki si umusozi tuvuga ngo wamanutse ikibazo dufite si iki nkangu urebe iyi ngiyi dufite ikibazo cyo kuba hika gusa hajyamo mu kuzimu ese hari ubushobozi bundi n'ubundi bubasha mwagira yenda bwo gupima tukamenya ngo hasi ahangaha harimo ikibazo ki kuko atari ubwa mbere binabaye
uravuga ngo si ubwa mbere binabaye abadukurikiye kuri radio ijwi rya Amerika bamenya ngo nubwa kangahe
ni nk'ubwa kare kuko batubwira ko abantu basaza tuganirira batubwira ko itaratu kabiri ahose hari harimo ingo nabwo ziramanuka zinjiramo nk'uko burana hika gutya neza neza hararigita urumva rero ko duteza ko byaba ari byakongera
ugeze imbere hari nabwo urabibona
aho ndeba byamedese naho ndahakwereka ariko se ikibazo dufite none rero urabona ko ibintu bituruka ha bigahinguranya mu kindi gikombe kindi nuva ngo cyo kimwe hasi mu kuzima
nuva ngo ni imisozi ibiri iteganye
ni ibikombe bibiri biteganye kuko biva muri iki gikombe byagera hariya muri ya santere hejuru ntibigaraga ariko bihinguranya hirya gake ngo bigahita byonya andi mazo kikara none
amazo akika
nayo yaritse naho turahabereka aho hitse amazu menshi hiza amazu ugeze muri ane urabona ahandi hamenetse ubunaha
aha haramenetse
rero nuko iki gikase gitse vure bizamuse no kagera ariyo muri zinansina naho haramenetse nzimwe ngiye hano hepfo ariko izindi zo enye ziri hirya mu gikombe cyo hirya
ubona kuvuga ngo nta muntu urimo
ntawe
ziraho gutyo
bana nta muntu bakwirwa kujyayo cyamwiyorosaho urumva ko ni abantu hano harimo abantu tubara barenga 20 hari harimo abantu 63 abantu muri make 80
none se no kubera iki mbona akayira mwara gafunze hirya no hino
mwara hanyura inzira abanyeshuri benshi noneho rero ni bibiti ibi none ukuntu byagiye bityo twabonaga ko bashaka kunyura umunyeshuri akanyura ha ibiti bikamukubita kuko buriya nabira byamanutse nyuma rwose bigenda byihura bimanuka nyuma n'imvura yanahise ubwo rero dufata kwinzira tuyifunga kugira ngo abanyeshuri banyure ahandi hari ariko tunze munsi nabiri bifite uko bigiye kugwa
niba mbumva neza hari impungenge
impungenge zirahari dufite impungenge z'uko hasa haba harimo ikibazo gituma amazi agenda ari gito ahantu turaharinda ku manywa ndetse na nijoro nijoro haba hari irondo ricumwa ko abantu badasubira mu muri bya bitengo by'amazu twanga ko n'abantu nyine bagira ikibazo bagapfiramo ahangaha ku manywa turaharinda nijoro tukaharinda
uko ndi kuhareba na manegeka hose ubu muri bibice umuntu yavuga ngo harimo umudugudu watuzamo abantu mu buryo burambye
nanone aho nta wundi nta site yo gutura mu rundi yari hasanzwe n'undi muri gahunda yari iteganyijwe kwari kwimura abantu wundi bakahava nta gundi yari yo site y'imiturire n'ubundi
ni ibintu byabaye mu ijoro rimwe byagenze bite byafashe
ibintu byiciye mu ijoro rimwe uyu musozi uyu wika ugahura n'uwo hirya hariya byabereye mu ijoro rimwe
byabagamo bireba cyangwa byaracyaga mu gasanga
ntiwabimenya bitangira ari akantu gatoya agasate gatoya ariko uko bigenda byiyongera ntubibona ariko bitangira agasate gatoya bikagenda bikura nawe ubu nkaha urahiyashije hake uba hatangiye ari gato ari akantu kangana nka gutya kakurewe uko bwije ko bukiye ugasanga aho bigenda harushaho kwasama hageze hirya
ko tutarabona ahandi hagenda hiyasa
niho tugiye kubereka aya mazu ya ngayo rero rero niriya tukikura epfo twanasakamba igice kimwe giriye iriya yo buriya yaramenaguritse burundu ku byo bukabije nindira hafa hanga. Urabona hano ikintu byagenze. Ubu urabona bituruka hariya byari yashije bikubita hariya kuri ya nzu dore yari yamenetse uriya.
Ndayibona.
Ubu rero nuvuga ngo uyu musate uturuka hakurya hano ukahuranya gutyo ukahanya muri nzu karenga iriya.
Urajya guhura na hahandi tuvuye.
Ugiye guhana yayindi twavuyemo. Byakubise ra mu kiri giriya nzu buriya. Ubu nzu nayo yamenetse. Uyu muryango nawo warimutse. Byakasemo hariya umugozi. Bora tugiye nawo turaberekana handi biza gahoro bikagenda byiyongera. Turi kwibaza ngo hasaha nese ni ibiki birimo. Abaturage bo kwabwira ngo agarukemo ntabwo yagarukamo. Kana kuba noho n'amazi arimo arajojoba.
Wagira ngo hahise habamo amasoko. Aho ni wawe muze?
Ariko hano uko bwije nuko bukeye niko wagenda hasa.
Bihinduka bihinduka.
Hagenda hasa muko bwije uko bukeye.
Imuhira naravomaga gusa. Nta mikatiza none naho nabonye byaratangiye kuza byikatiza.
Byaraduhabuye byaduteye
ubwoba. Ngongo iki muze?
Byaduteye ubwoba bibiri. Ese ibintu byo kugira ngo ubutaka bukebagurike hadahanamye. Urumva byoroshye. Bikagira bitya bigakata. Nari hepfo mu bishyimbo harimo imikake. Dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi. Buro tugakeka ko niba umuntu yakwibira.
Kwibira uravuga guteberamo se?
None se hari ikindi bigamije. Muri 63 se ntabwo hari urugo hepfo habataburuyemo uribotse ko zari inzu z'ibyatsi bayizamuyemo ibiti byo hejuru bakurura ubwo umugabo ahimuka ubwo buhari amazi. Ni hirya. Muri 63
ibyo bintu se muri 63 wari uhari?
Oya ntabwo nari nibwo nari naravutse ariko ayo mateka narayasanze. Bigenda bikeba nturora
dore aha se ni umusozi ndabona ari
ikiba
ariko
ndebe
atarukwibira iyi si nadore uko byayiteye. Ese bitwibiranye byagenda bite?
Niko mbireba dore iyi nsina byaramanuwe ntundebe wagira ngo ni umuntu wayiteretse neza. Hasi yari nshyashya ihagaze nuriye birenga dore ndebe
harinjiyemo hasi ubu ngo ubibona
ubu ni uko noneho hise hika uyu musarani wari mushyashya po hasi n'amategura urabona uko byagenze ahantu wareshya haterereye ukabureba uko hahindutse ukurikira bira bitarasi biri mu gucimbuka harareshya
sorera kikagenda ubukurikiye rogenda
kiragenda kigahura na hahandi ryiriya
ibingi bihuranwe twabanyaraho komunikana nabi na hano muvuye
otike
ni mu kuvuga ko byasabaga kugira ngo abashakashatsi bagire aha hantu tumenye impamvu iri mu gutera ibi bintu kuko na n'uyu munsi ntago haramenyekana impamvu iri gutera ibi bintu bibeho habonetse abashakashatsi byaba byiza cyane naho ubu ngubu kuba ibintu babirebera gutya gusa ntabashakashatsi baragira hano ubu ntago bihagije.
Icyo nifuriza abana mu Rwanda ni ubuzima bwiza bufite amahoro ibyabo n'ibyorezo byababije tukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe aho byageze dutabarane bwangu byangirize tubisane tufatanya.
Aho niho dusoreje dusangira ijambo ya none. Buri wese tumushimiye ku ruhare rwe mu kiganiro. Dushimiye namwe mwari mudukurikiye, mwari na Bagira Ubusa naho utaha.
Turagushimiye Eric Bagira Ubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe kandi abatwumva aho muri hose, nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu, mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu, mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. Ayo makuru yose Ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye